Usema, wani nani, basi enda Swaka ndiyo mimi pesa kwa agenda Mademu, na wapenda Leo nazichapa kesho nazilenda
Around and show you my friends. Girl, you the one that I need. Now and forever.